Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Abụ ọma isi nke 98 amaokwu nke atọ. Mụnna Kristi, abụ ọma maka Ekeresimesi. When I say Chinese, Happy Christmas. I hope that the joy of this Christmas is resonating in your life and in your family. Join me in this Igbo song. Sheesh.